Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti mululi Mukasa ategeezezza nga bwe beetaaga tiriyoni emu n'obuwumbibwe za Uganda 200 okusobola okwongeza omusaala gw'abasomesa b'amasomo ga art awamu n'abakozi ba gavumenti abalala mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026. Minisita mululi Mukasa okwogera bino abadde alabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti okukanjulira embalira ya minisitule ye ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Minisita ategeezezza akakiiko nti enteekateeka yaabwe ey'okwongeza abasomesa b'amasomo ga art awamu n'abakozi ba gavumenti abalala omusaala ekyazingamye olwa gavumenti obutaba wansimbi ze beetaaga okukola kino ng'agamba nti kino kye kivuddeko n'obwegugungo bw'abakozi bano okufuuka baana baliwo mu ggwanga lino.
Twasuubiza abakozi abaweza baffe okubongeza emisaala era omulimu gw'okubongeza emisaala ne gutandika 2019 naye ne wabaawo okugenda akasoobo olw'ebimu ebyagwa bitalaze ebyayiye ate mu bajeti naye kakati omulundi guno twagala okwongeza abakozi kibe nti kiweereddwa enkizo todde okwongezaako wetweyogera nakati abakozi bonna aba Uganda bwebalira mu bitundu buli 10 balinga ebitundu 3 buli 10 enkaaga mu kaaga tebana bakwongezebwa kakino kikosa abakozi era amaanyi gaabwe g'okuweereza ne gaddirira.